yedwa ebusuku inhliziyo yami yakhala izinyembezi sifihla ubuso ithwala umthwalo omnyama eThekwini noma eJozi kodwa ngisazizwa ngilahlekile amakubo ahlala emqondweni ngifuna uthula bengithi isikhathi siyaphola kodwa isilonda sikhuluma uma ngibheke emuva ngibona konke kuphukile safuna isandla esingangidonsela phansi safuna safuna imvula ebandayo iwashe inhliziyo imvula ebandayo safuna ukukhanya imvula ebandayo ungangishika nje abangani bakwe izolo namuhla bangibona te izithembiso zabawuthuli sashiya umoya ongenamusa ngikwinamandla kameni ela ngifundisa umelana noma umhlaba usunduza ngisazovuka futhi bengithi isikhathi siyaphola kodwa isilonda sikhuluma uma ngibheke emuva ngibona konke kuphukile safuna isandla esingangidonsela phansi safuna safuna imvula ebandayo iwashe inhliziyo imvula ebandayo Isabambe ithemba ngizolinda kuseni ithole igama lami uma ungibona ngikhala ungangihlekisi